오. Hold your temper. Hasira huka kifuani mwa mtu mjinga na anaona sifa. Waze walisema hasira hasara, ukiendekeza huleta shida. Naweza guka ipoteza heshima kwa wakubwa hata wadogo zako. Kuna wakati unakosewa na unapata hasira ila
hold your temper.
Kuna wakati unaumizwa na unapata hasira ila
hold your temper.
Aha. BC. Isi ya kawaida man. Hold your temper. Simanishi kaki holder. More like red kwa traffic light. Stop. Ngoja. Paul hingo maisha vuka boda. Nimejipanga si shati tu nakunja mpaka toja. Temper ilifanya siku bonga na mam. Miezi kadhaa mwisho ilibidi ni muombe msama. Kuna milango only yeye angeweza fungua. Maneno yake yana uzito hauwezi pungua. Cause she's my mom. Most of us are caught up in the darkness. Temper ni mlango, dirisha ni ya bitterness. Viti ndani ya nyumba ni addictions na ma consequence. Usifungue kwa bedroom, huko ndani ni ma casket. Cause the
wages of sin is dead, and I don't wanna end up there. Jesus, please help me hold my temper. Oh yeah, the wages of sin is death, and I don't wanna end up there. Jesus, please help me hold my temper.
Kuna wakati unakosewa, unapata hasira ila
hold your temper.
Unapata sira ila ye
hold your temper.
Hata ukikosewa usiruhusu hasira
hold your temper.
Hata ukiumizwa
hold your temper.
Usije kakosea, usije kaharibu
hold your temper.
Hold your temper. Hold your temper.